Israa'iil ayaa sheegtay in ay soo gabagabeysay weerar ballaaran oo ay ku qaatay Iran. Warkan ayaa la soo saaray 4 saacadood kadib markii warar ku saabsan qaraxyo ka dhacay gudaha Iran ay soo ifbaxeen xalay 2:00 habeenimo waqtiga magaalada Tahran ee caasimadda Iran. Saxaafadeedka Israa'iil ayaa sheegaya in xogaha sirdoonku ay muujinayaan warbixino in diyaaradaha dagaalka Israa'iil ay weerareen xarumo lagu farsameeyo gantaalada kuwaasi oo ay Iran sanadkii u dambeeyay ku soo riday Israa'iil. Israa'iil ayaa sheegtay in gantaaladaasi ay halis toos ah oo degdeg ah ku hayeen shacabka Israa'iil, isla waqtigaana ciidamada Israa'iil waxay weerareen nidaamyada gantaalada lidka diyaaradaha iyo awoodaha kale ee hawada ee Iran, kuwaas oo lagu gol lahaa in lagu wiiqo awoodda Iran sida war-saxaafadeedku hadalka u dhigay. Afhayeenka ciidanka Israa'iil Admiral Daniel Hagari ayaa u sheegay warbaahinta in weerarkii cirka ee Israa'iil uu gaaray ujeedadiisii laakiin aanu uga soo bandhigin wax caddayn ah. Wakaaladda wararka Iran ee IRNA ayaa ka soo xigatay hay-adda difaaca hawada dalkaasi oo sheegtay in Israa'iil ay weeraro ku qaaday xarumo milatari oo ku yaala Tahran iyo gobollada galbeedka ee Khuzestan iyo Ilam. Waxay intaa ku dartay in ciidamada Iran ay si guule u joojiyeen weerarada Israa'iil iyaga oo xaqiijiyay in khasaaro kooban uu dhacay. Madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Iran, Maxamed Riza Caarif, ayaa ahaa mas-uulka keliya ee heer sare ah oo si cad uga hadlay weerarka Israa'iil ee maanta oo Sabti ah, isagoo oo barta X ee hore lagu yaqaanay Twitter soo dhigay calanka Jamhuuriyadda Islaamka Iran, isagoo soo qoray awoodda Iran waxay hoos u dhigaysaa cadowga dalka hooyo. Maamulka Iran ma aan isoo bandhigin caddaymo ku saabsan joojinta duqeymaha Israa'iil ama khasaaraha ay geysteen, laakiin warbaahinta dowladda Iran waxa ay soo xigteen ciidanka Iran oo sheegay in 2 askari ay ku dhinteen weerarkii Israa'iil. Mas-uul sare oo ka tirsan maamulka Maraykanka ayaa u sheegay warbaahinta in Israa'iil ay fulisay weeraro ka dhan ah bartilmaameedyo militari oo ku yaala gudaha Iran iyo meelaha ka baxsan magaalooyinka waaweyn. Madaxweynaha Maraykanka Joe Biden iyo madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris labaduba waxa ay la socdeen weerarka Israa'iil sida uu sheegay aqalka cad. Hogaamiyaha gaashaandhigga Maraykanka Lloyd Austin ayaa la hadlay wasiirka difaaca ee Israa'iil Yoav Gallant, waxaana uu helay warbixino ku saabsan weerarada Israa'iil ee bartilmaameedyada militari ee Iran, sida ku cad qoraalka laga soo saaray kulankooda oo uu soo saaray afhayeenka Pentagonka General Bart Ryder. Ciidanka Israa'iil ayaa sheegay in ay fuliyeen duqeymaha Iran si ay uga jawaabaan weeraradii maamulka Iran uu ku qaaday Israa'iil iyo muwaadiniinteeda bilihii la soo dhaafay.